Westheatmusic.com.
Simbago. Kupimu rekota. Okay.
Yeah. Mangonde ya fapata kominali. Narapaneke mwasi chonga opinali. Angili niba feka chansi vali mfion fion fion. Kele kafe ya nakfela. Wow wow wow. Ma punchlines baku shwa kutaka. Butata halusea vali mwendilo letaka. Makaka vayo uza vale baba nipaka. That's the reason abani lati neke munko. Cause nanu wakume la visungo. Kuswale la geng kikuvi paunde ngesugo. Nikabu senge kaunda tilago. Aili fabaka na waopela vali.
Sishemo sishemo. Ulutwele. On my knees, don't hate us. Kule kule tempo. Sishemo sishemo. Ulu tuele manyeke.
Zipula kisea mwine malene.
Simbago bago. Ngenkai pumbega.
Ngenkai pumbega.
Simbago bago. Ngenkai futeka.
Ngenkai futeka.
Simbago bago. Ngenkai pumbega. Simbago mbago, yeah, enge nkai pumbeka. Kai futeka, simbago mbago.
Yeah, uze ambana na bantu banga. Stupid question, ban kalakanga. Kai pulelela ani wakakanga. Babanga ni sawo bali kakakanga. My fans kulu wamu akakakanga. No sick rhymes, the doctor says no medicine. Back playing again, you can call me medicine. As I call it my sons, I'm on top, I can never understand them. Every song that I drop, that's an anthem. Street bang, King Shab, I make them all sing like
Sishemo, sishemo, olu tuele voto.
On my knees, don't hate us. Kule, kule, tempo. Sishemo, sishemo, olu tuele manyeke.
Zipula kisemu, ine malene.
Simbago mbago, ngenkai pumbega.
Ngenkai pumbega.
Simbago mbago, ngenkai futeka.
Ngenkai futeka.
Simbago mbago, ngenkai pumbega.
Ngenkai pumbega.
Simbago mbago, simbago mbago, simbago mbago, simbago mbago.
DHS Music. I'm the only king out here.
True that.
I was our chocho da. Bayo tulanjanji.
Suicide.
Uncle Pia Gage.
Oh gracious.
Whitney, Whitney, hey.
Daniel Mutato.
Hello Prish. Alega Shell.
Hey, DJ Trix Tiger.
DJ Sniper.
Issa Media.
DJ Vatra.
Ayo Maslan.
DJ D1445.
Kenny.
Ayo Boomin, what's up?
Cash Breezy.
Ayo Breezy.
Mr. Eli Movita.
Dub Chains.
Karisto Monde.
Kazangana.
D-Row.
Katanga Boys. Pali Makomula Wapo.
Ayo Emika Gatch.
Deka.
DJ King Sky.
Jess Kesha
Wimu Ganga Pui Cheesy.
France the Country Boy. And all the PHS Music Family.
Blah.
I love you.
Blah.